Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Ai!
Amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amagulu,
amagulu, amagulu, amagulu, amagulu, amagulu,
watoto wa bibi wanacheza kote mpaka kwenye matope wanavua wiki. Kama wamegombana na ebito, fanya kama unadukua.
Twende sasa,
unanengua.
Twende sasa,
unapika na pakua.
Twende sasa,
chukua.
Twende sasa,
sema popo popo,
tunakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe,
tunakesha popo.
Nasema popo popo,
tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe,
tunakesha popo.
Ana sasa mbua
Kalewa,
ana kipinu
Kalewa,
ana jichetua
Kalewa,
ayayayaya
Kalewa, kalewa.
We, amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amagulu,
amagulu, amagulu.
Asa baby show, show nyesha lito kupa mama. Baby go, go, mesha usijali lawama. Kana sipiti titi, ti, kwendofo chichi chichi, ji. Katoto kuchi kuchi, ji, kwenye kuchi kichiki, ji. Kwenye nyomi kichichi, mwanyoni tikigi. Tuende paka moni kipiti, tenza meshi moni kimbiji. Katoto kana papara, upigwa nyembe kipara, mputa kama sigara. Nasema popo popo,
tunakesha popo.
Tembe za chau kucha na monde tulewe,
tunakesha popo.
Panangu popo popo,
tunakesha popo.
Kama kigo mafuta silale mwenye,
tunakesha popo.
Ayayay,
kimempan,
oh kidaluso,
kimempan.
Kaisha leo,
kimempan.
Somba kama fuso,
kimempan.
Umu, amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amagulu,
amagulu, amagulu, amagulu, amagulu, amagulu, amagulu,
amagulu,
amagulu, amagulu, amagulu, amagulu, amagulu, leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Sachezesha kilesu,
kilesu.
Akilesu, akilesu,
kilesu.
Sazungusha kilesu,
kilesu.
Kilesu, kilesu,
kilesu.
Aga, kauna kibana kwa kwa pa,
kilesu.
Kilete kwa gapa,
kilesu.
Mama, unarusha na tapa,
kilesu.
Swa dakta,
kilesu.